Ndashaka kubanga bange cyane wowe mbwira abanzi bawe gusa maze menye nkunda gufata nk'inyanja toga cyane ningurira umutima wawe nze ninjire nibyambaho nibyambaho ko nkunda undi utari wowe urindabo urindabo nikundira kuko mpora nzuhira si mfite kuba nabundi sinibona nakunze undi ni wowe somo kusandarangara tangarira undi ibaze ko nasanze ari wowe narebaga girl I realize that your body your mind and soul is all I need girl ni wowe kamara ere kuru agaciro nazata mutima wera nk'amata yo de ma vérité Oh,